Nyasubi ndani ya mbanyu,
wenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe, msaada si ulazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo,
nizaliwa peke yako
solo solo solo,
utazikwa peke yako
solo solo solo,
aibu yako yako
solo solo solo.
Solo 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 solo,
Kaza buti kaza, kama we ni soldier, saluti kwanza. Toka nduki piga bunduki vita isha anza. Mwisho tule bata ndefu japo maisha ni mafupi baba. Tondoke, tuokote, usiogope, hatukai kinyonge. Tuongoze,
tuongeze,
pishini wewe baba wanyang'anyi tonge. Wakituona pressure juu mpaka wana paralyze. Dos paka kwa miguu uzi na oversize. Wakiuliza nane Mr. Blue, Mr. Paralyze. Leo majabu bala, shetani yuko paradise.
Mabaraka za ja, na love tu ya mta. Maombi ya mamangu ya menikuza kishuja. Kwenye safari yangu mini mepitia mengu. Usifuge chuki change, fuga kuku wengi wengi. Afuizo mambo za kulala mzungu wanne paka morning. Mwambieni ambalulu mima nengo sio money. Habari za kuwa, wazazi wanani jari na jua. Sibani na pua, mdomo husu kari ya mua.
Shua,
mini metoka mbali sana ujue. Kano tuwe, ujana sindoma nifanya nkue. Acha tuwe, kwetu wajifara guwe. Defo ni wao na tunafunga.
Hawa ni mafala mjue.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Saada si ulazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo,
nizaliwa peke yako
solo solo solo,
utazikwa peke yako
solo solo solo,
aibu yako yako
solo solo solo.
Solo 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 solo, solo solo solo.
Koda mtanu kukingoko kukiraka. Cheza pusi kati dozi midoli ya zambuza baka. Yanashuka tumgongoni wakishona kwa vichaka. Na umdundo kama nyapo ala zila mako na zacha. Na make money ni matu nita midon father. Ukinikuta kwenye party ni bweni la don dada. Pisi zinachana misamba kuzinacheza go gaga. Kisike jina tumalume vunajua bondanta. Kitona perfume kwa mbali afut na ngaa kwa mitumbo. Tapiga show kali tuko sisemu kirungu. Na tukitoka ngumi kali jua mipira na vichunga. Na kula tuma yani kami chunga.
Peke yangu naona bora peke yangu. Marafiki wengi ni wanafiki. Peke yangu naona bora peke yangu. Sina kitu kwa usithaminiki.
Niko solo nguvu ya mamba kumai. Mtango jea sana embe chini ya mpapai. Washa tuminya michongo ndogo ndogo. Wakaficha sabuni mjini tukanuka shombo. Pesa nkakiganja chenye mchanga. Usipo kazo na dondoko jajipanga. Tangu lipo juwa binadami onafiki. So sikutege mea paja la kuku nisemiriki. Ona mbele ya wajuzi mnaleta ujuwaji. Ipo kazi leo meangusha meza vinywaji. Keleleza watu azwezi mikuni yumbisha. Wezi kukosa keleleza chura mzimu wa masika niko solo.
Kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe. Maisha ni vita yako mwenyewe. Saada si ulazima koma mwenyewe. Wewe solo solo solo,
nizaliwa peke yako
solo solo solo,
utazikwa peke yako
solo solo solo,
aibu yako yako
solo solo solo.
Solo 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 solo, solo solo solo.
Eti kiso naishi life mbaya ndo kutwa shutuma kwa wazazi. Mwana ushazaliwa mchongo kujituma fanya kazi. Pambana usie sana huruma kwa washikaji. Dunia imechange usijetafunwa kama andazi. Kila moja na mission yake duniani. Kaunabisha kunywa sumu tone atakufa jirani. Kamilisha yako usishi kwa kumtegemea flani. Ndo sababu alama za vidole vyetu zifanani. Maamuzi ni yako tacha nini siku kifa. Pigwe vijembe ama mwagiliwe masifa. Ukisha diuzeni uwe mshua kuheshimika. Au ndo wale wale wanaotetemeka ukijambishwa.
Madhabi nikataza siji mix na maniga. Kukua ni kuwa mablaga lijua maisha yao ntaiga. Mpaka leo nimekaza pole kwa mlokuwa mambwiga. Klasi japata zi zero, mtani mekua hilo. Super, trooper, 26 suka. Natombea mabaya ila Mungu anatukumbuka. Fiki ste kurupuka. Since day you know wazewa na vabukta. Nimeanza game toka enzi ya Saigon. Sugu na soro. Don't forget love easy na Simba wa Moro. Hoti poti family, BDP kamili. Kamili.
kamanda nimemeza bom kimpigia spokei nikipokea siongei na gazabu master wengi magei na gazabu master wengi magei
kwenye tumbo la mamako litoka mwenyewe maisha ni vita yako mwenyewe msaada si lazima koma mwenyewe wewe solo solo solo
nizalwa peke yako
solo solo solo
nazikwa peke yako
solo solo solo
aibu yako yako
solo solo solo
solo solo solo solo solo solo solo
It's rock, so.
I never had nobody. Had to push it on a solo. Okankala wake up into the pushing like some bolo. Then DT Mambu, I'm gonna go na mommy follow. We believe in karma, I'm gonna get the damn like candolo. My life has been a testimony, the past a manifest the money. We receiving blessings, only you cannot depress the homie. It'll take a lot to impress the homie. Verses that are ever corny. You can take my destiny from me, ask if you got a question for me. I can the TZ, the F shit up. Kill it so bad, don't nobody can sit up. So cold they cannot hit up. This is God's plan, don't nobody can speed up. I carry all of my struggles as a part of me. I come from nothing to paper, you gotta pardon me. Sending a phone and make a feeling more company. So I gotta take it to jaw, get on my knees. The back of my show, yani vala shambo. I cannot fall. Gotta get it toto pa toto. Zizi neze mwana nezo yimi ya makako. Wenzo tamba spenzo yeso katako. Kulibenta uyo kupanga vanzako. Nekunkala ungolumi wa mako.
We taking over. 26 life. Nengo. Tacha. Lumen. But when you busy Babylon, busy Babylon, you are the water. We're taking over like never.